Ebu mlilie Yesu. Watakatu wa malaika wanalia, they are crying holy. Aufananishwe, my God, na kitu. Uwepo wako ndio salama yangu. Uwepo wako ni maisha. Mungu wangu, natamani nikae. Angalia uwepo wa Mungu. Uwepo ni mwako milele. Wewe muinua kichwa changu. Kuna wengine wanainuliwa vichwa hapo, uliona aibu sana. Kilicho inamishwa na aibu. My God, ukanipa ujasiri. Nilitangaze jina lako. Asikia sasa hivi, nikiwa duniani na kutumikia. Mungu wangu, Mungu wa Injilisti, hubiri Injili wewe, hubiri Injili wewe. Aha, anakuja Baba, anakuja, anakuja Yesu kanisa. Mfalme wa utukufu anarudi. Ipo siku tutamuona uso kwa uso. The King of Glory, King of Glory, take your place now. Nikiwa duniani na kutumikia. Mungu wangu, Mungu wangu, naisubiri kila siku. Tutakapo onana, tutaonana na uso kwa uso. Nitaibusu hiyo miguu yako. Ndio Bwana, ndio, ndio, ndio. Nitaibusu hiyo mikono yako. Na machozi ya furaha. Ipo yata itoto. Mwambie na kupenda mpenzi wangu. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you more than I love myself, Lord. I love you. From the bottom of my heart, I love you. I love you. I love you. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mwangalie anavyoongezeka. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Na nyumba nzuri nisilinge, ukiniinua sana nisilinge. Oh, wewe uongezeke. Nasema mimi, mimi Boazi, mimi sitaki kiburi. Hichi kiburi sikitaki, sitaki kiburi. Uongezeke.
Oh, yeah.
Omba, 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 omba.